si yogeza kamazima oyagale katonda yagala nyo Uganda yagala nyesi yange si yangu zikanda ile nekankolere si yange muto wange yogeza mazima botagogele no Uganda fa bwemalo kufa kati godewa ataba na motayi bolina muto wange yogeza mazima botagogele no Uganda fa bwemalo kufa kati godewa ataba na motayi bolina yeah, yeah. Mami wange yagala Uganda nebuza de wojibagalise atenda kolima bambi tojitunda agobero jinyaga gobera tusiga anko wange yagala Uganda anti wange gwojimwagalise tojimunyiyisa bambi tojitunda tojimunyiyisa bambi tajikowa yagala Uganda tokowa kufukirira fukirire nsi yo oyagale Uganda omusawo kola ofuna omusala dagala hey. Abalwadde bayambe yambe nsiyo oyagale Uganda tokowa kupambana byosize olwalero omwana wabikungule ntya muto wange yogeza mazima botagogele no Uganda efa bwemala okufa kati godewa ataba na motayi bolina muto wange yogeza mazima botagogele no Uganda efa bwemala okufa kati godewa ataba na motayi bolina mazima oyagale katonda muntu gwe kankubuze boliva mubulamu bwenseno bolituka bali kubuza ebibuzo kicholisize toli kungula muto wange yogeza mazima botagogele no Uganda efa bwemala okufa kati godewa ataba na motayi bolina abantu baine njogele nchamu mugamba mazima yogeza bulimbe chitufa chimanyisho musana kwele wamuli batuju bagala Uganda tukwatolwe yo fena tujele mukuma dembe kwatolwe yo mumakago walese yabana balidawa omubaka wa parlamenti kwatolwe yo yela wotude ndoza waliwo kasasiro wange yogeza mazima botagogele no Uganda efa bwemala okufa kati godewa ataba na motayi bolina muto wange yogeza mazima botagogele no Uganda efa bwemala okufa kati godewa ataba na motayi bolina.